nyanga by'imvura y'amacumbu wabihinduye mu muba w'imigisha ndi mu rubanza ingingo zose zintaba waramura Utabaro wafaka Wapakaritse goma mu mvururu Bera umugisha n'abamurubiye N'icyacyobo bacukuriraga Ugihindura miriba ritutu Amashini Nacyacyobo Bacukuriraga Ugihindura miriba Ritutubiza amashini Jehova we ndaje Iwawe ni Jenga biranze Jenga ibyanje nanje Yesi wawe ndahuze Adonai
Adonai.